Sikudhani ungeniacha. Hata majirani nyumbani, tupitapo hapo njiani, walidhani sisi ni mapacha. Malikia Julieta, Tessa Senorita, penzi naogopa mie. Mtoto wa mama nitakupota kacho, mapenzi kishenzi sijali, tuko nawe. Sema na waseme hivi wale makafi, wajuao kutabiri, penzi letu kisubiri, sikubali. Basi ni kuimbie, kuimbie, Julieta mama, na kupenda sana. Kama mapenzi ni sumu, basi nilishapa, nitakufa kwa ajili yako. Utalizika kwenye kaburi la sahau, basi niambie mapema. Nakupenda sana, sinitoneshe kidonda, moyo wangu naogopa maumivu ya mapenzi. Nipigie baby, nipigie kuja uniringie mama, nipigie baby, nipigie kuja uniringie mama.
Oh la 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 la,
oh la 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 la,
oh la 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 la.